Wana unjaka ya masako skiza. My brother for my nana mother skiza. I wanna to nyangadi koka skiza. Tafadika border skiza. Wana unjaka ya masako skiza. My brother for my nana mother skiza. I wanna to nyangadi koka skiza. Tafadika border skiza. Wana unjaka ya masako skiza. My brother for my nana mother skiza. I wanna to nyangadi koka skiza. Tafadika border skiza. Wana unjaka ya masako skiza. My brother for my nana mother skiza. I wanna to nyangadi koka skiza. Tafadika border skiza. Wana unjaka ya masako skiza. My brother for my nana mother skiza. I wanna to nyangadi koka skiza. Tafadika border skiza. Wana unjaka ya masako skiza. My brother for my nana mother skiza. I wanna to nyangadi koka skiza. Tafadika border skiza.
Kariki mbone wa mata wami Irin hankuna tata Kina nkayang tamera Ene ngarenga batu bote karale fazi Ene la sanja james Njaga ya di njataga So pasa tani skimza Wenao skimza ga Wenao skimze twe
Skimza twe
So fast that I skims up and I'll skims up. Who skims it?
When I own Jacka, I am a sapo skims up. My brother for my nana mother skims up. I want to Nyangadi koka
skims up.
Tafadika border skims
up.
When I own Jacka, I am a sapo skims
up.
My brother for my nana mother skims
up.
I want to Nyangadi koka
skims up.
Tafadika border skims
up.
Wana unjaka ya masako
skims
up. My brother for my nana mother
skims up.
I wanna to nyangadi koka
skims up.
Tafadika border skims
up.
Wana unjaka ya masako skims
up.
My brother for my nana mother
skims
up. I wanna to nyangadi koka
skims up.
Tafadika border skims
up.
Wana unjaka ya masako
skims up.
My brother for my nana mother
skims up.
I wanna to nyangadi koka
skims up.
Tafadika border
skims up.
Wana unjaka ya masako
skims up.
My brother for my nana mother
skims up.
I wanna to nyangadi koka
skims up.
Tafadika border skims up. Wana unjaka ya masako
skims up.
My brother for my nana mother
skims up.
I wanna to nyangadi koka
skims up.
Tafadika border
skims up.
Wana unjaka ya masako
skims up.
My brother for my nana mother
skims up.
I wanna to nyangadi koka
skims up.
Tafadika border
skims up.
Wana unjaka ya masako
skims up.
My brother for my nana mother
skims up.
I wanna to nyangadi koka
skims up.
Tafadika border
skims up.
Wana unjaka ya masako
skims up.
My brother for my nana mother
skims up.
I wanna to nyangadi koka
skims up.
Tafadika border
skims up.
Wana unjaka ya masako
skims up.
My brother for my nana mother
skims up.
I wanna to nyangadi koka
skims up.
Tafadika border
skims up.
Wana unjaka ya masako
skims up.
My brother for my nana mother
skims up.
I wanna to nyangadi koka
skims up.
Tafadika border
skims up.
Kariki mbone wa mata wami Irin hankuna tata Kina nkayang tamera Ene ngarenga batu bote karale fazi Kine la sanja
james
Njaga ya di njataga So pasa tani skimza Wenao skimza ga Wenao skimze twe
Skimza tu
Fego So pasa tani skimza Wenao skimza
Wana unjaka ya masako
skims up.
My brother for my nana mother
skims up.
I wanna to nyangadi koka
skims up.
Tafadika border
skims up.
Wana unjaka ya masako
skims up.
My brother for my nana mother
skims up.
I wanna to nyangadi koka
skims up.
Tafadika border
skims up.
Wana unjaka ya masako
skims up.
My brother from another mother,
skimza.
I wanna to nyangari koka,
skimza.
Tafadiga border,
skimza.
Wana unchaka ya masapo,
skimza.
My brother from another mother,
skimza.
I wanna to nyangari koka,
skimza.
Tafadiga border,
skimza.
Wana unchaka ya masapo,
skimza.
My brother from another mother,
skimza.
I wanna to nyangari koka,
skimza.
Tafadiga border,
skimza.
When I'm chaka ya masapo,
skimza.
My brother from another mother,
skimza.
I wanna to nyangari koka,
skimza.
Tafadiga border, skimza.